Swag Music Empire. Sevi tangu nimekuwa mshua, najua mtoto mdogo jinsi unavyomlea ndivyo anavyokuwa. Wakati wao wanajisifia kujua, numbers kwenye bank zinaonyesha mnyamwezi nilivyotusua. Wanauliza nane na utafuna mua. Man, this shit heavy like chuma chapua. Napenda ushindani unafanya hii game inakuwa. If not for the money, usle, testagi kujua. Big plans inadumanza. Navopanga mao, utasema metoka Mwanza. It's true, lenda gizani kwa leji banza. Weka mini pute wa mwisho mekua wa Kwanza. It's true, smoke I'm in 10 minutes. Na ukileta pua na shoot, I don't miss. Stake to be shine, kutani sokoni. Madharao, sita kupeleka shimoni. You go under, in no standards. Damu nyingi kwenye shuka, limekua sanda. Hii ni black and white kama livyo kuwa panda. Namcho singizini bado nabukua banda. You bring your shit na bring tsunami. I'm killing this sneaky amini buwana, you know me. Mafuta na maji minele, sizami. Rappers wako wamepotele, gizani. I'm taking and break, utaniambia nino kushiki. Nikiso DGB wa DM, save unajua na keki. Maisha yenye leweki, na kuna room wa mistake. Mi number 7, cheki shooting na vopita na beki. I'm like, ooh. Na kwa sotani, uliza mtani, tukitokea. Unamtaka nani, siri za ndani watakuletea. Kama kusta, mimi nimesha kuwa star, toka bongo na umbea. Katukumbu gani, basi ni unyama kuendelea.